cliche, but I go to my knees. I ask a question that a pastor can freeze. Who's mine? Who's not? This congregation, kila sami na kani kithink. Mabana yuko wabi na nyakazi na zinc. Na utu wengine wakimari mina shrink. Angela, Pamela, shirine na shiny choir. Nida waifu dayevo kanda kwaya. Nida waifu can stand by the wire. Nida waifu can walk to the fire. Every time she a know, people is a liar. She a preach, she bold up like a preacher. She a speech, she a talk like a teacher. She a fast, she a quick like a cheetah. I don't know if she's black or white. I don't know if she's poor or rich. I don't know, maybe I'm coming to conclusions. Oh mama, my, I don't know if she's black or white. I don't know if she's poor or rich. I don't know, maybe I'm coming to conclusions.
Kama ni mtihani wacha ni anguke. Naona historically daddy Owen. Nijibu swali moja daddy Owen. Mbona sina mtu karibu miaka 7. Na mimi nimekuwa mwaminifu. Hata kanisani mwaminifu sana. Na mimi ni muujiza dalili ya mvua. Naona ni mawingu. Nikitoka milimani natumai uhuru. Moyo ushatekwa mbona nateseka. Wakupenda na moyo. Naona tunaivia sufuria moja. Naona tunakikaranga na mafuta yetu sisi wenyewe.
I'm jumping into conclusions.